studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Mamadou Keita tobbugo jannga fandu halla Mamadou Sama Sego jom ñalle sakrabe hediɓe. Tama yirwer laamu Mali mbiyatna larme Mali na hollita wiide heƴaɓe laamu gartile nokkuji jogaji syndicat commanda en holliti wiide seeɗa seeɗa e kinoto kabaru muɗum ka noon yogaɓe kay e jamare nde ena cikiti e oɗo kabaru. E gubete cité intilite goytike noɓe bisima e ley laamu gaw mbennoɓe noɓe no ONG ngaji darni kabaru mabɓe fufu ɓe holliti wiide ɓe kasindi ñamduji. Yoro e mondugol mbeen e bonngol hawalu e ko nande muɗum no ngoni tiɗallaji ɗi jogi laamu Tumutu ley oɗo alhaali yambina kawrutalla dow hawalu to Tumutu toon. Ɗin woni semme kabaruji amen hannde mbiyatna Alkamsare kikiɗe Alkamsare 16 juin 2022. Bisimilla sakiraɓe. Gila ko wolde nde fuɗɗi nokkuji kewɗi Mali na mbeen ñokori ɗon mbeen heƴaɓe laamu e gollirɗe kewɗe. Tama yirwere laamu Mali yo jikke rifagollo ɗeɗo gueɗele nokkuji ɗi syndicat commanda en kay na jaɓani ɗum ka noon le nokkuji yogaji kabaru muɗum no heɓali lawol sanne e wi mbiyen yimɓele gonɓe toon ɓe yalla eɗen ɓeydoro faamu keɗana komin keɓani dow fayi sango Oumar Wagalo e Alsisi.
Pankasi les région kesso Bagna Gara ɓe kollitiɗe commune ngaji sappo ɗiɗi ko gon tonko commune ngaji tati tan laamu koɓɓe goni muɗum. Allah guindo maire Pankasi
sauf so iwi commune Bankas, commune Dimale, commune Konibonson, commune ngaji tati ne commune ngaji sappo e ɗiɗi. So wona ɗum gollirɗi laamu leydi ndi wartide nokkule keddiɗe fuu le chef lieu cercle ngaji
ɗo masina ɗo les région Ségou wattu joni wonɓe toon ɓe mbiyan gikkin gikke lobbo yogo e laamu koɓɓe an gondi yeton seeɗa seeɗa.
La ville de Masina gollirɗi laamu leydi ndi warti Masina nga wona hono no ɗum wordi e le région ngaji keddiɗi to deƴere woni. Hande miɗen mbawi wiide hakkillaji amen ana walti le arrondissement ngaji amen ɗi fayoto le commune ngaji ɗi mi gonɗi muɗum ɗi. Miɗen mbawi wiide du gollirɗi laamu o ana ɗo gollirgal laamu goto ñakuɗo le arrondissement amen o ni woni eaux et forêt o. So wona ɗum gollirɗi keddiɗi laamu leydi ndi fuu ana ɗon.
Noon kanko noddirteɗo Bourama Diarra secrétaire général fedde Sagon tonde Kumalaw en wonɓe le leydi ndi o hollitiri wiide o yoga e nokkule joppitaɗe laamu o wirfitiki toon.
Ko ɓooya sanne le imma daraji cakitiɗi honoraɓe amen nomaɓe min taykike wiide nokkule fuu ne guɓe terroriste en ɓe wonno. So yimɓele mu'en saaki so arme leydi ndi waɗi imma daraji le ɗiɗo nokkule yoppiti ɗum keƴaɓe laamu leydi ndi waran jooɗoɗo. Eɓe gondi jokkitade oɗo golle caggal arme o wattu fuu no ɓe joppiti nokku goto keƴaɓe laamu leydi ndi waran jooɗoɗo kañum en du.
Micciteɗen wiide gouvernement le leydi Mali ndi commandaŋaɓe hewɓeɓe cakiti nommude ɓe fuur le manggal paɗen ɓe iwri. Ɓe mbi koni fana muɗum yalla hon laamu hani rufitirade le ɗeɗo nokkule ɗo wala.
Sécurité ma tottu hakkillaji ma du kabaru ñama banga bembe amen Facebook ayi Twitter. Maison de la presse Mali holti mette muɗum e dow konngol ngol premier ministre haali ñande 18 juin 2022 dow télé Mali e wi horejo mbiyenno gollirnde Bandjougou Danté fadde kanko premier ministre o jaabo jaw mbiyenno lamdi journaliste dow faaba mbiyenno golloɓe mbiyenno dokkoɓe kabaruji ndenno kanko horejo gouvernement o haali mbiyenno mbiyen haalayi ko darti keɗɗanna kanko Bandjougou Danté ko haali e dow fayi tango Alsisi.
Le hakkunde yimɓele joccinoɓe kabaruji le leydi ndi kalɓe haala balligu ko joccinoɓe kabaruji handi le leydi ndi ko fuu wala fuu goto e mabɓe jennuɗomo ɗo ɓattina ɗo woɗɗi. Neɗɗo gonɗo e darne mo wolle muɗum o min mbawa famude feewi wiide premier ministre leydi ana wawi hayfade yimɓe ni tan wiya yennimo tawi ɗum wona gonga. Le majjum so miɗen gondi fewde hono si oɗo tiɗɗalla haalaji makko ɗi e bamanankore o haali wajibe juuɗe amen min kaltana yimɓeɓe hoɗo woni hen gonga. Ɗum saabi so mbiɗen haalaji ɗi o haali ɗi wona gonga yo e haalaji peneji. Miɗen nardamo so gonga o waɗa imma daraji o fewta e tiɗɗalla mo leydi wolle muɗum o fana makko jooɗali so haltana yimɓe haalaji peneji. Haalaji peneji heɓata lawol fa ɓooya. Haalaji peneji kutteje muɗum ana mawnan sanne leydi.
Rafi ndenagu to tesite intilit li laamu gaw mbiyen laati sababu eguɓe hewɓe mbiyennoɓe ɗo temeɗe e mbiyen kureji na nokku goɗɗirɗo kiloji jeɗɗi ngallure gaw ndenno ɓe huncana horeɗo banggal ONG ngaji kewɗi ka noon ɓe holti wiide eɓe jogui tialaji fa hande banggal cuuɗi e kañadu ñamduji. Adama Amadou Haydara ko heɓani keɗna fastango sita sidiɓe.
yogaɓe ana wara e mobilaji, yogaɓe du doddaki e ƴenti yettiga, yogaɓe warde e dolle ga goɓɓe fe huna wadde.
Ɗum ɗo hollitata alhaali mo e muɗum egueɓe naati ligaw yoko ɓuuri temedɗiɗi kureji ane mabɓe rewɓe e sukaɓe le oɗon nokku Bawa ɓe goytiki yebare egguɓe yogaɓe garɓe fay ɓoyali ka noon. Oumar Agu Mahamoud goto ɓeɗo egguɓe intilit holiti kabaru cellal e jandeji mabɓe kay nagattan hakkilo.
Guiddi ɓamde lewru février fa tanda hande fe goto wala on nokku heɓɗo balleku to laamu on fedde entretien UNICEF ne ɓewon ko moƴƴin amen dankije tomin coronta koye amen académi nokku entretieɗo bulguji kayendu ɓay musile en ana jangina cukalo amen ko ɗo fedde entretien MDB ne kayendu ana faabo amen du kabaru cafaje e nandan muɗum somin
ñawi yila amen mawɗo yo rutade nokkuji amen e lendenagu no holitiri egguɓeɓe
on suhet
meɗe duro heɓde lawol men fiito so dian e deƴre heɓama nokkuji amen caggal muɗum e wullito e laamu on tinnota e dabiri fo yallam heɓe fiito nokkuji amen so tawi ɓeɗa andi jaaji ɓe ɓiɓɓe leydi
malli.
Ɓeɗo egguɓe tisit e intilit jalti nokkuji mabɓe ɗi gila lewru février 2022
eley communiqué yontere ƴaɓɓine nde ministére cellal mbiyatno holti wiide parti fuddoŋaji e widoŋaji yimɓe eleɓe cella waɗe dow région ŋaji ɗi ministére nde holti wiide ɗum ɗa wawi ladde wadde mbiyatno hello ele mbiyan kamɓe ñawɓeɓe ka noon pelle neɗɗaku yogaɓe holti wiide ɓe ɗumɗo juuyiɓe sanne ndenno ɓe dardalam koɓe ƴewtade kabaru muɗum jimin kandi horejo fedde AGSS wonko hanni Alima Yatarake ɗum festango fatpata mayyo.
En tant que président d'une association humanitaire qui mobilise
do darne makko horejo fedde neddaku o wadi madara fa fewde e yimbe hasindinibe o do communiquer hayni kam sanne mi anda fu ko sabi e adnar ndu fu ONG ngaji won association ngaji won so leydi meden hebi bawde fa ana wawta sukabe nyawbe fu on communiquer an hani yettede o wertem jaltinowo sati di photo ngaji yimbe jogube sadda kanbe faabede jaltininde communiquer wakka ti joni o hollude gollirde faaba ana wodi hani tawede e kabaru mun pa pama sobe fu wala e mun sukabe be dulla fende photo ngaydi bamete midon jogi talkuru jamiro min e odo golle le mari
gidal yoro na fewti mirna lamu tumbutu mbiyan ɗum woni ñande fof ɗum ɗu kabaru muɗum nattake ɗum wonni ko hollita li kawrutal mais li oɗo alhaali mbiyan waɗa kawrutal dow hawalu ɗum woni 15 ans lamroma to tumbutu mamina muro wonno tumon ko heɓana kede festango umarogole Alsisi.
Les régions Tumbuto no nokko wori kanyeno joɗiri kutteji no wattu wonde welitirade ana wonde yottade ɗum colonel major Baydari Traoré kañum laamir eaux et forêt to Tumbuto
Tombouctou damal jarin ɗo woni désert nokku ɗo mi gonɗo toɓo heewa ɗo sanne désert sahara o min pewti e muɗum ana tiiɗe juuɗe amen min jondoro wiide kam waran toɓɓude ɗo
yimɓele wonɓe le ngallori nde mbi ana andini ɗum hunde ana gonde wadde ko mbawi du
min gaɗi immadaraji bangal tutude leɗɗe le ɗatol amen haɓugol heɓugol sembe jarindi le nokku o pelle association rewɓe kañe ko nande muɗum ɓamino anniyaji wattu fa tuta leɗɗe ga ko heewi mabɓe fuu calɗi mum en waati mi e hoole ñalawma hannde o ko yettuto leɗɗe temeɗiɗi temetati tutumi
kanko laamin eaux et forêt en ley ngallure Tumbutu nde o holliti ñalawma hannde no jama wala ko wawini no jarindi wurri le lefol sahel ngel colonel major Baydari Traoré
yimɓel tutoɓe leɗɗe saatu ana wondi fewde tiɗɗal heɓugol ndiyam saabi ko heewi e maayo ngo fuu a tawan ndiyam muɗɗan wirfike ɓe ngala bawɗe sannene waawi yoppudeɓe tutude leɗɗe ɓe kayɓa ɗum ɓe gatta hen ndiyam fa darde muɗum maate e le nokku o
saabi yimɓele wonɓe toon ɓe ngala bawɗe wattu joni ɓe kaaja mballi guuji fa pewte ɗiɗo tiɗallaji ka fande ɓe keɓa ɗiɗo mballi guuji noon kanko laamir eaux et forêt gonɗo le oɗo nokku hollitiri wiide ɗum woni ko mayi mum amouro heɓini studio tamani Tumbutu.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
sakraɓe le kabaruji amen kereduji e mbiyanto gawo toon holtama wiide immadara hewtagol jamma lanndinama ñalle talatare sappo e nayyi juin to tin aukort le commune tilemsi fanda muɗum woni heeɗintinde kaltilal yalla huncande hoore dewral hakkude mbiyen jaleñi ɗi yo banggal haɓɓo kabaru mbiyen kaɓorɗo cewɗe ngal ɗo kawtal waɗama yesso yimɓe hewɓe commune o lanndini ɗum woni gollirde rasalaw to bana matun no hultan wiide joom en kabberna ciktaabe jaadin ko be mbaddi be do murtu ngaji ben uddi jangnirde pia bugu churula ben le commune kiban gudiro bana ba kiloji noga ciktaabe jaadin ko be dunno ben dibbi kala janginobe gonbe ton fadde mabbe wadde yite kala kaaki goldirdi jumodi tondi de beral yo ben rafnde nago dunno kabaru ti allahji nyamduuji e ben essence dun ana en nokku o litru men joni e witema didi tem bien tem dere buudi chapande joy e didi yaade tem dere bu chapande jetti denno nuku jogaji banamba kay ben tem didi e tem chapande jeegom sefa en timnan kabaru ido masina do hulta wiide ben imadraji limtagol jamarnde fuudi ben nyande alalbare sappo e joy wonde wonande golir rahmaninde e limtagol nuku o be hulta wiide gure tem de didi chapande nay e jenay kumningaji sappo go cercle masina kanye kumningaji nogay moni pe bugu kulungu matu mo bukiwere ben hebali hinari kaba mudun no haniri men goldobe jago mon dun ben nota ki feegi kabaru golle o kanko go mani do min kanko kabaru goldirnde holtiwide dabari na ngudi fiade yalla hinade golle o e leko warata ko dun timita kabaru jamen hande mi to ndax sa mo da satifu fumta do be mal am 3w.sur.tawani.or madno do jamu 37320 do sere yotre meden magazine yotama da suka be hande an yewi do ben yambere retanade suka be ronde afrique doni sapo jogom religion kam bangal mudum ko kalifa kuita e kalifa guita darno yi koyde to nokku egube gonbe flaje kedan koy bani do fasango mi fatmata mayga yo enkire jom
yotara suka be mal
Ozer yutike le nokku egube to falaje dende commune jodoberre bamako sukabe na gondi fitude tateji di fuf ko badde ugnyaran sukabe woni ton ka jangobe be kay kewa sanne pedo sukabe na jogi dum ti allahji bilidi e cellal e nyamdu dum ko holti hamma jallo horejo egube falaje be
ko nyaagotomi allah newnana yimbe jambarte leydi ndi bibbe mali fu tampi simo tampa wala le mali fe joni ka yimbe ngada ko hani wadde de samali hawra fu na hani wadde de sabu leendi tampi sanne sanne bi malin kedo woni fu wala mo tampa wana mo hina nge wana fu na wala fu mo tampiri ndi hewtaydu yimbe mayi nyamdu timmi
jallo holti wiide e be bemmadi sanne kabaru cellal be do sukabe be buru fu o do wattu ndungu imadraji onze ngaji e gouvernement o itawde fu mo darda pabotobe fo hande wattande be hakillo
yimbeje be yummeke nokkuji mubbe fa dabere fu wala kasi tampidi tam wodi joninka leydi an haba yimbe ana kaba e hore mubben a dun ko ana nawi sannede ko nyaagutumi ni jeewe yalla no jambatiti e leydi allah newna yimbe jam mo hem fu hota do jeya allah faabo en faabo alislam gid allah kala salli ala muhammad
beedade lamorde leydi malindi nokkuji kewdi goddi ngontun do egube ngoni ana e majji sebugu le lamu segu nokkuji egube hewbe ngoni ton sukabe hewbe na kinni jande mabbe sabe on jengaji kanya gullirra leydi ndi fumani da yirewere kar dum fufu tawede sarabe na jeli fabaaji goddi
ya ngadem tono ta dobe kalanka
be ko ji suka amen won jangobe lekkol segu fa tagal mube uditi lekkoy dudoy ga amen ga ti dallo ko woni sukabe amen handen woni rafi nyamdu rafi kadle e rafi padi ko ndardam mi be development social be ngadna min hakkille be papa min fa hande bangal kullay de min kasindine muy en
amilla nyini mo ko fe ko do faratimna jak
imadraji amay tawre fuf kambe kalfnabe kabaru e gube bamako e badal mudun jabal fe sefade
yow tere suda be mal fu wonno